go, ukaji so bo, ukiwa go, ukaji
bas, choka mana maringo, mi upenda chapa na tarimbo, mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission, bila da permission. Bila da permission, mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma, penye kamebeba dhudha kana nikoroga. Pasta ngangaza sadaka tapeleka kwake. Sister, Sunday, sare mapara, Monday, kuni daradara kipara gizani. Kuni gwara gwara kanjwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa.
Bas choka mana maringo, mi upenda chapa na tarimbo, mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission, bila da permission, bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Kisiko kinenge na misi brayo, anika kinembe noni meze na yo. Baby shota na kuapa madabo, kula ni mahaga migumeza inayo. Cover the face, destroy the base, come at a list and girls are straight. I'm at the base, na mwago taste, malik wa malik chuan the base.
Bas choka mana maringo, mi upenda chapa na tarimbo, mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission, bila da permission, bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Kama mzinga unataka dungi ya sara, kama mzinga unakata ende ya dawa. Nani walibaki wakipinga gava, na situ kwa zabe tunatumia dawa. Tuna tumia dawa, tuta tumia dawa, wali tumia dawa, waka tumia dawa.
Bas choka mana maringo, mi upenda chapa na tarimbo, mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission, bila da permission, bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission. Bas choka mana maringo, mi upenda chapa na tarimbo, mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission, bila da permission, bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Go, 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 ukaji so bo, bo. Ukiwa go, 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 ukaji so bo, bo.